Z-O-N-E-N-T. Yo, Shukuma.
Realness. Now come book of those days, now come book of those times. Back on the bench, nigga, nigga wanna rhyme. Nigga, I promise my mama that I always be a soda. Forget about the drama, when my life become better. Maisha yako bomba sasa,
sababu ya music.
Echenji dola weki lasa,
music.
Niko na tagi kubwa kita,
music.
Hakika nyota yangu inanga,
music.
Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, top to legend dog. Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, top to legend dog.
Niko studio na shika mic, nakenda miza zivokutize. Nasi ona pesa, music. Ja please bless my
zile haso mtisita kwenye geto tukumtantu na haso maisha plana tuja setu
sababu ya music.
Chendi dola weki lasa,
music.
Niko na tagi kubwa kita,
music.
Hakika nyota yangu inanga,
music.
Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, tough to legend dog. Waka tuko home kwa mama, unafanya homework. Mini kumtani na safu, anapiga road work. Dingi mshara hautosh, mama mama nyumbani suppose. Hakuna Christmas, wala Easter. Nchisha kitanda kimoja na my sisters, the mola pekendo anajua wapi nilipo toka. Kiasi nilicho sota, nafasi nilizo kosa. Wapi nilipo gota na nafasi nilizo toso. Washa ziba promo, ila risk ndo hakuweza. Wakataka Bill Nas, laba ningeteleza. Na silipi dikisas kwa kwa chongea jeneza. Koda lo wanyima sense, ndolo fanya mikuweza.
Niko studio na shika mic, nakenda miza zivokutize. Nazi ona pesa, music. Ja please bless my music. Mola nijo blessa.
Legend dog, legend dog, tough to legend dog. Legend dog, watch a legend dog. Legend dog, tough to legend dog.
Studio na shika mic,
shika mic.
The beats are devocalized.
Focus.
Let's hear the best of
music.
Ja please bless my
music.
Mola dicho bless our, bless our
music.
Studio na shika mic,
microphone.
The beats are devocalized.
Focus.
Let's hear the best of.
Touch, touch. Mnyama kama T-Touch. Mnyama kama T-Touch.